Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacuvoa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, umusore w'umunyarwanda w'imyaka 26 wo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda. Yatangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho. Uwo mushinga bwana watangijwe na bwana Parfait Kalisa, utangije mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2017 kandi ngo ukaba ari umushinga umwungukira. Bwana Parfait Kalisa niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Bwana Kalisa, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu.
Mwakoze cyane.
Icyo nabwira abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya, kubifuza kubona ubwiza bw'izo ntebe zikorwa na Kalisa Parfait, twashize amafoto ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Mushobora kujyaho mukareba ubwiza bw'ayo bw'izo ntebe n'imitako bikozwe mu mapine ashaje. Kalisa, ujya gutekereza gutangiza uwo mushinga, niki cyakubereye imbarutso?
Ya murakoze cyane. Nta kindi cyambereye imbarutso rwari uburyo bwo kwishakira imirimo. Hanyuma nanone bijyanye n'ibyo nari nsanzwe nkora, kuko nari nsanzwe ndi umunyamwuga w'ububaji. Hanyuma mbona dufite imbogamizi cyane cyane mu gihugu cyacu ndetse no ku isi hose, dushobora kuzagira imbogamizi z'imbaho dukoramo intebe cyangwa n'ibindi byose. Hanyuma tekereza ikindi kintu ushobora gukoresha aho kugira ngo nkoreshe imbaho gusa.
Ubwo ni ukuvuga ko kimwe mu cyo wageragezaga gukora ni ukurengera ibidukikije?
Byari ukurengera ibidukikije cyane, kandi n'ubu nibyo nkomeje gukora.
Kuki se wahisemo amapine?
Murakoze cyane. Amapine nicyo gikoresho nabonye hafi, nicyo cyanjemo hafi. Hanyuma ikindi mbona ko amapine ntabwo ni ukuvuga ngo n'ubundi ubwayo narirangiza ibidukikije, kuko ahari hose abanyanyagiye cyane cyane abayatwika abandi bakayakoramo ibindi bikoresho wenda bitanogeye cyane. Hanyuma ndebye umubare koko w'amapine twe dufite mu gihugu cyacu, ni ukuvuga ngo iyo ndebye mu mibare ifatika, kugeza ubu dufite imodoka zirenga 95,000. Ndareba izo modoka zose amapine avaho ajya hehe, akora iki? Gutyo mpitamo kubyaza noneho y'amapine, kuko n'ubundi nabonye ko ni ukuvuga ngo ni igikoresho kitazigera kibura, kuko imodoka zo zigomba kuza buri mwaka cyangwa bakanahindura amapine buri gihe.
Umuntu arebye ariya mafoto, keretse wenda umuntu asanzwe abizi, ariko ntabwo wapfa kumenya ko ari amapine.
okay hari aho bigaragara ko ari amapine ariko nanone ntabwo nahita ndishyira ku isoko cyane bigaragara ko ari ipine umuntu ashaka ubundi buryo yatunganyamo kugira ngo kabe gafite ishusho nziza.
No, tubwire ibyo ukora, ukora iki?
Kugeza ubu ngubu ndimo ndakora amasaro, intebe nyine, intebe zikaba zikoze mu mapine, hanyuma nanone nk'ikintu cy'agashya kuko nabonye ko ni ibintu bisanzwe kuko wenda umuntu ashobora kwikorera byoroshye, ntekereza noneho uburyo ki nshobora gufunikisha ibintu by'iwacu biboneka iwacu cyane cyane. Niyo mpamvu mwaza kubona ku ntebe ya gatatu hariho intebe ifunikishije ibyo bita amarebe.
Kuvaho se ubitangiriye kugeza ubu ngubu urabona bigenda gute?
Kugeza ubu ngubu ndabona birimo biramfasha kwiteza imbere ndetse bigatuma nabo nkoresha barimo baratera imbere. Ikindi ntabwo bya bindi bikinyanyagiye ni ukuvuga ngo nabo bayafite ndayabagurira, ntabwo bikiri ibintu byo gutabwa byo gushyira mu mungarani niko nabivuga.
Wavuga se ko ari ibintu bikungukira kugeza ubu ngubu?
Biranyungukira cyane 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 kuko ni ukuvuga ngo nk'iryo pine nshobora kubifatira 2,000 naritunganya narishyiraho ibindi bikoresho rikampagarara 8,000 byose hamwe. Iyo ntebe rero iyo nyigurishije 17,000 cyangwa 20,000 aba ari amafaranga menshi, urumva ko harimo inyungu nyinshi.
Uragurisha se?
Ya, ndagurisha cyane.
Wavuze ko ufite n'abandi bantu ukoresha, ufite nk'abakozi bangana gute?
Havuyemo ibyo byo gutunganya amarebe, abakozi nsanzwe mfite bahoraho, mvuga ngo ni abahoraho, ni abakozi 4 harimo umukobwa umwe n'abahungu 3. Hanyuma iyo hiyongereye ibyo by'amarebe kuko amarebe yo biragora kuyatunganya ni process igoranye, ni ukuvuga ngo ho harimo abantu bagera kuri 40.
Hanyuma se intebe ukora cyangwa se iyo mitako yo mu nzu ukora iba iri mu byiciro, hari abantu iciriritse yo ku rwego rwo hejuru cyangwa se byose ni uburyo bumwe?
Oya, byose ntabwo ari uburyo bumwe, narebye ku ngeri zose. Kuko iyo ndamutse mbishyize hejuru cyane ntacyo nabanje gukemura, nanone wasanga intebe y'amapine ari ihenze kurusha iy'imbaho zisanzwe. Rero natekereje ku ngeri zose, ni ukuvuga ngo inzu ziri mu byiciro.
Abantu bakugurira ni abantu bari mu ngeri ki?
Okay, abantu bangurira kugeza ubu ngubu ni abanyatubari cyane, abantu bakora mu tubari, mu mahoteli. Hanyuma abandi ni abantu basanzwe baba bashaka kudushyira ku mabaraza, izo ni za zindi ziba zinahenze zifite agaciro kari hejuru.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi twatumiye umusore w'umunyarwanda Parfait Kalisa w'imyaka 26, akaba yaratangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicara. Kuri telefoni dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro. Emile, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe?
Ndi Kigali. Ndatera intege uwo musore, kwanza navuga kandi nk'umusore kubera agifite imyaka mike y'amagaragaro bikaze.
Yego,
ni Parfait, nta muntu bivuga ari Parfait, kandi ndamuteye intege cyane.
Okay, hari ikibazo ufite?
Mbaye ndamushimira. Nashaka kumubaza ko tuzi umenga intebe zifite ukuntu, kandi amapine umenga afite ukuntu yanyiza ibintu by'ibirere, iz'ibirere ku bantu, ibirere no ku bantu nyine nk'ibintu by'imyotsi, bo babitunganya mu buryo neza butunganye neza, ariko bikaba byangiza abo bantu batuye kuri iyi si yacu bivanye n'ukuntu ayo mahinguro yabo yaba abikora. Napangiza ku magara y'abantu babitera.
Urakoze cyane Bwana Kalisa.
Hello
Kalisa, uranyumva?
ndabumva neza.
Icyo kibazo cya Emile uracyumvishije?
Eh nacyumvise.
Gerageza ugisubize.
No kuvuga amapine uburyo tuyatunganya ushobora kuba navuze kuyatunganya bakagira ngo wenda n'ukuyatwika cyangwa kuyagira gute no kurifata rya pine ryose uko ryari bimeze icyo nkora no kuryoza akuramo udutsingaro dutsinga tuba twarasohotse kuri amwe namwe aba yarashaje cyane hanyuma ikindi ishobora kurikoraho no kurikata gusa kurikata rero byo ntago byakwangiza ikirere nibyo byonyine ndikoraho nta kindi ubundi ni bisanzwe.
Urakoze cyane
bamusubije neza.
Urakoze nduvu musubije. Reka dufate na Bonaventure mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane gospel.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Neza ndi muri Tanzania Nyarugusu. Ikibazo nacyumvise neza cyane rwose ni ukuvuga yuko bwa mbere ni kubanza gutera inkunga uwo muhungu w'umusore w'umunyarwanda kuri icyo kinziro yari yarakoze. Nanone ndibaza yuko nk'urwarukago bari mu bushomeri gushobora nko kumwigiraho.
Ikibazo wifuza ko agusubiza ni iki? Halo? Ndibaza ko Bonaventure Inyarugusu mu karere ka Kigoma tumubuze kuri telefoni ariko yashaka kukubaza ngo nk'urubyiruko rwugarijwe n'ikibazo cy'ubushomeri no kubura akazi ngo ni iyihe nama wabagira?
Ya murakoze cyane. Inama nabagira yo nuko urubyiruko rwakura amaboko mu mufuka. Ibyo gukora birahari kandi nanone tukareka gutangirira ku bintu gutekereza ibintu bigari cyane ahubwo tugatekereza ku bushobozi bwacu ku byo dushoboye kuko niyo ndebye umushinga wanjye njya kuwutangira ntabwo natangije amafaranga menshi pe kuko intebe imwe nabigusobanuriye yantwaye amafaranga atagera ku 800 ndayikora kandi bahise banyishyura amafaranga urumva ko iyo dutekereje tugatekereza umushinga bijyanye n'ubushobozi bwacu ariko nanone tugatekereza mu byo dukunda kuko njyewe nari ni ibintu niyumvagamo ni ibintu nakundaga cyane umwuga nari ndimo muri make murakoze.
Ikindi umuntu yavuga kenshi na kenshi usanga urubyiruko cyane cyane urubyiruko nyafurika akazi bateza akazi kuri leta cyangwa se bagategereza ko bahabwa akazi n'abandi bantu. Icyo wabwira urwo rubyiruko muri aka kanya rutariyumvisha ko rushobora kwihangira imirimo ni nk'iki?
Icya mbere ni ugutinyuka kuko ibyo byose guhungira muri leta cyangwa iki ni ugutinya nta kindi ni ugutinya gukompeta cyangwa kujya kurwanira isoko n'abandi batinyuke bitinyuke ibitekerezo byabo babishyire hanze bagerageze uko bashoboye kuko n'umuntu buriya niyo yajya kugufasha yagufasha kuko hari icyo ugezeho abwo agufasha gusanza aho uri kuvuga ngo nk'ubu ngubu ku giti cyanjye abwo ari kumpamagara nta gikorwa ndashyira hanze ariko kuko igikorwa kigaragara nawe ushobora kugira nayo matsiko ukaba wanamfasha mu bundi buryo niko mbitekereza. Muri make bitinyuke bareke gutegemera ku bandi bareke gutega akazi ahubwo bige bakore bashaka kwigira bo ubwabo.
Urakoze cyane. Reka dufate na Jean Ndayizeye wiriwe neza.
Ndabaramukije.
Uri he?
Ndi muri Iowa.
Ayoba muri Amerika. Namahoro.
Yego. Namahoro kiretse imbeho gusa.
Imbeho yo ntago byoroshye ubu ngubu muri iki gihe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi.
Yego.
Ikibazo cyawe.
Ni intererano. Muramba barira ariko mvuga nabi kubera gakorora kamfashe nabi.
Ni twese nanjye nuko.
Jewe nashaka gushigikira umutumire. Nabonye mu ntanga marara y'ikiganiro je nashaka kumufata mu ntege kuri icyo cyumviro cyo kwiyumvira gukora intebe muri ubwo buryo bwo kuwegeranya mu mapine ashaje. Ni umwuga ukomeye kandi unagoye no kumvikana mu bantu kuko ni ibintu menga n'iterambere rigezweho kandi rigoye kumvikana. Rero ndamushigikira mvuga ati yegeranye cyane cyane urwaruka. nabo abitise ukuntu nabo bokuyungunganya ni mu yindi migambi kiretse nizo ntebe wenda wasanga hari nibindi ubundi buhinga yabafise kugira ngo turabe yuko ugwaruka kwakwijukira kuva mu mabarabara no kuva mu matwi y'abosha nabi kugira ngo babegere ibintu bibosha nabi kugira ububi hirya no hino noneho gwijukira iterambere hako bijukira ibintu bibagira nabi mu buzima bwabo.
Jean Ndayizeye muri leta ya Iowa ndagushimiye cyane.
Namwe ndabashimiye mugira amahoro.
Ugire weekend nziza. Bwana Kalisa Jean Ndayizeye yarabaje ikibazo niba hari imigambi ufite yo kwagura ibyo bikorwa byawe ku buryo byagira kurundi rubyiruko rwinshi rwifuza akazi cyangwa se niba hari nubundi buhanga ne hari ibindi bintu utekereza gukora cyane cyane bishingiye ku byo watekereje ukanashyira no mu bikorwa.
Ya murakoze, ibyo ntekereza ibyo birahari byinshi ariko mpereye ko kuri icyo kintu cyo kuba nafasha abandi no kuvuga ku giti cyanjye ubu ngubu aho ngeze no kuba ndimo ndagenda mu Rwanda hari udukiriro no kuba na hano abanyabukorikori basanzwe bateranira mu minsi iza ndifuza kuzajya nsanga ba bantu kuko hari gihe usanga hari abantu bagiye kwiga y'umwuga ugasanga ahanini nta nubwo barimo barabijyamo cyane cyangwa ibabikunze kubera ibarimo barahita babona ayo mafaranga byihuse kindi ugasanga rimwe na rimwe n'umwuga ni ikintu kizabatwara igihe kirekire. Ye nzajya mbasangayo hanyuma mbahe ubumenyi kuko n'ibintu rwose mbikubwiye cyangwa mbikwigishije ntabwo byatwara icyumweru cyose utaramenya kuba wakwitunganyiriza intebe wowe ubwawe. Uvuga ngo nimara kwigisha abantu wenda mu Bulgaria nk'abafitemo abantu batatu numva nzabamaze gukora igikorwa kiri ku rwego rwo hejuru.
Ese kari akarusho kari mu ntebe zawe nakahe niki umuntu aheraho avuga ngo reka nje kwa Kalisa ngure intebe aho kugira ngo ngure izindi ntebe zisanzwe?
Akarusho icya mbere nuko urumva ni ibintu bihendutse birahendutse ikindi ni ibintu bikomeye cyane uko tekereza ipine ryikorera toni noneho umuntu kwicaraho urumva ko ni ikintu kizamaraho imyaka myinshi. Ikindi ni ikintu iyo wagitunganyije neza ipine waritunganyije neza rivamo ikintu cyiza cyiza cyane kiba kigaragara neza. Hanyuma kwenda ikindi kiyongereyeho nibyo ndimo ndafunikisha amarebe. Amarebe ni ikintu gikunzwe kandi nacyo cyangiza ibidukikije muri rusange ari nayo mpamvu nifuje kuba ari cyo nkoresha cyane kuruta ibindi byose.
Muri make nawe urunganira wa mugambi wa leta bita Made in Rwanda?
Ya Made in Rwanda rwose nyigeze hasi ndayikora cyane.
Hari ikindi kintu nibajije, amapine aza mu bwoko butandukanye, hari amapine y'ikamyo hakaba amapine ukoresha yaya amapine?
Kugeza ubu ngubu sindatangira gukoresha amapine manini nimo ndakoresha amapine sinzi niba ariko ndumva ubizi neza ipine rya 16 kumanura 14 gutyo kumanura niyo nkoresha. Ntabwo ndatangira gukoresha amapine manini ariko nayo yavamo ikintu ndimo ndagenda mbyigaho.
Ikindi nakwibutsa abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika nuko kubifuza kubona ubwiza bw'izo ntebe Parfait Kalisa akora zivuye mu mapine ashaje, hari amafoto twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu. Mwajya ku rubuga rwacu mukayasura mukareba ubwiza bw'izo ntebe hanyuma mwifuze kugira icyo mumubaza mukaba mwamubaza. Kuri telefoni dufite kandi Jean-Claude Wirweneza. Uri hehe?
Ni mu Rwanda munaye basuka mu kaze ka Ngoma.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndishimye cyane kuba akorera umwuga nanjye ndawufite rwose mwura kandi abaturage ukaba banyuze.
Ukora uwuhe mwuga wawe?
Urwego rwo njye nkora umwuga wo gukora udukapu mu rwego rwo guca wa mashashi cyangwa ndirope nazo nako kizi ko cyo ko cyo dukapo twanye ba nakoze mu mfundo zirazo mu gishanga
mhm
dukapo hura mu mfundo zo mu gishanga
ndabyumva
eh zira mfundo zo mu kibaya
ibyo ni byiza cyane ubwo nawe tuzagushaka rimwe utuganirize kubyukora
ndanabishaka cyane ubikora maze akapu agatoka kagurisha 300 kamwe amafaya 300 rwose kandi umuturage kwagoza agakoresha igihe kinini cyane mbere yuko ajya kugura envelope y'ijana urubyiruko imyaka 23
ni byiza cyane hari ikibazo wifuza kubaza Kalisa
Kalisa namubazaga namushimiraga kuri iyo gahunda afite yuko ariko yakoze banebe kandi ikindi namubazaga yagera gute mu ntara no mu turere kugera natwe ko tumwe twagura ubumenyi dufite
urakoze
kugera ko gute mu ntara zo tutazuba mu karere cyangwa mu murenge wa Gashanda
urakoze cyane
akaba yatugeraho akatubwira n'ahantu yaba aherereye akorera muri Kigali nihe
urakoze cyane reka gusubize mu kanya urakoze cyane Jean Claude Bwana Kalisa.
Yes.
Eh gerageza usubize ibyo bibazo bya Jean Claude.
Arakoze cyane Claude na nabisubije ahanini ni kuvuga ngo nababwiye ngiye kwegera udukiriro udukiriro turi mu turere twose mu Rwanda. Buri karere karimo karagenda kubaka agakiriro. Nzajya nsanga ba bantu mu dukiriro kuko niho hantu hateranira abantu b'abanyamwuga cyangwa bifuza kumenya umwuga. Hanyuma mbasange aho bakorera konza mbasobanurire cyangwa mbigishe ibyo bifuza hanyuma ikindi
aho ukorera ukorera
he aho nkorera kugeza ubu ndimo ndakorera mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata abahazi ni mu mujyi hagati
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Ruboy wirwe neza
mirwe cyane amakuru y'iyo
turaho uri hehe
yewe ndi kigoma muri Tanzania
namahoro
namahoro uretse akavura kariho karajya ku byinshi
ikibazo cyawe
oya iki kibazo ahubwo ni intererano uyu mugenzi wacu Kalisa ni byiza kubona kweri yaratanguje uwo mugabo we ntavuga ati kuri sitasiyo kuri we
arakumva
hanyuma nkaba no mubwira yo gusa ahubwo agashinga ishure kugira ngo ugwaruka rwa nka twebye nago rubashe kuza kwiga umwuga nk'uwo yoba yarakoze hanyuma ikigira kabiri novuga uko ariko arakora ibyo bintu nuko bisanzwe bikabikora mu bintu bishake yogerageza akaraba ntazo arakora ibintu bya feki aza arakora zema ibintu byo kabise
urakoze cyane Ruboy bwana Kalisa ngo usibye ibyo ukora ngo ukwiye no gutangiza ishuri ariko hari ikindi agarutseho ngo wirinde gukora ibintu bya fake
yes namwumvise cyane kandi arakoze ndagerageza nubwo wumva ko mba nkoze mu ipine rishaje ariko ndagerageza nkarikora ku buryo bigaragara nk'irishyashya riba risa neza cyane cyangwa nkanarifunika iyo rishaje hanyuma icyo gushinga ishuri byo hano mu Rwanda ntabwo byoroshye kuba wahita ushinga ishuri ariko nabibasobanuriye ni ukuvuga nzajya mbasanga aho bari mbasobanuriye kuko ibikoresho mu Rwanda hose turabifite ntabwo ari ibikoresho nzajya ngura mu Bugesera ngo njyane hariya oya ni bya bikoresho by'iwabo nzajya mpasanga hanyuma mbigisha uburyo ashobora kubitunganya bikavamo ikindi kintu
ese ayo mapine harya urayagura
amapine ndayagura ariko ni ku giciro kiri hasi ntabwo ari igiciro kiri hejuru rimwe na rimwe na ba nyirayo barayama kuko bamaze kubona ko hari icyo havamo ahubwo bakifuza ko mpita mbakoreramo intebe bibaho cyane
kenshi na kenshi iyo tuganiriye n'urubyiruko ruba rufite imishinga rwifuza gutangiza ikibazo kenshi bagarukaho ni ikibazo kijyanye n'igishoro icyo kibazo wowe ntago wahuye nacyo
Oya ntabwo navuga ko nahuye n'igibazo cy'igishoro wenda ibikoresho n'ibyo bishobora kungora ibikoresho ndavuga wenda kugushaka nkaho nkorera n'ibiki ibyo nibyo byangora cyane ariko ibikoresho bisanzwe byo ntabwo igishoro ntabwo kigeze kingora kuko natangije amafaranga make ashoboka.
Kuri telefoni dufite kandi Thomas wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Mu Rwanda.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo kusanagenda mutera mu ntege. Ba akacho mbere no kigare karaturembeje. Mutumutuzari akanomero kiwe tukagenda tukazamushaka katwize uwo mwuka ntarike kumva wo dufashe.
Ubwo twandikire ku rubuga rwacu rwa Facebook turaza kugusubiza mu ibanga.
Yego.
Urakoze cyane Thomas mu Rwanda. Bwana Kalisa mbere yuko uza muri iki kiganiro wari umwe mu bantu bari bitabiriye ikiganiro cyahuzaga urubyiruko aho mwahuye n'umukuru w'igihugu ahanini mu byo numvishije mwaganiriyeho n'uruhare rw'urubyiruko mu kwiteza imbere no gushaki no kwihangira imirimo n'ibindi niki wakuye muri iyo nama?
Nakuyemo ibintu byinshi cyane kuko n'ubusanzwe niwe muntu unyinspira cyane niwe muntu nyigiraho. Haraho yifuza ko twicara cyangwa haraho nge nifuza kwicara hari byicaro nifuza kuvuga ngo cyane cyane ikintu numvise nuko hari ibyo ngomba guharanira kugira ngo nicare hari ahantu icyo kintu cyankoza ahantu cyane ku buryo ikintu cyose ndimo ndakora ndifuza ko haraho nanjye nagera aho nifuje kera ubu ngubu nahagera
ubona
hanyuma wenda tugarutse kuri ibyo twebwe nk'ibyo yatubwiraga byo kuba twakwihangira imirimo cyangwa twagira gute hari yari inama iteraniyemo abantu b'ingeri nyinshi twebwe nk'abantu twari turimo harimo ba rwiyemezamirimo no kuvuga ngo twebwe twari ba rwiyemezamirimo deja twatangiye nahubwo dushobora kuba twatera inkunga bagenzi bacu rero ahanini twebwe turimo turagenda twuzuza cyangwa barimo baratubwira ibyo turi mu nzira dukora.
Kuri telefoni dufite kandi Inosa wiriwe neza. Uri hehe? Inosa turumvikana?
Yego turumvikana.
Uri hehe?
Ndika ibucumbura mu kisagara cya Bucumbura.
Ikibazo cyawe?
Kibazo cyanjye nagira nshimire ingene yiyumviriye gukora izo ntebe akazikora kandi n'abantu bakazishima mbega izo ntebe zoba zigurwa kuri angahe yashyizeho igiciro ikihe kugira natwe turondere ingene twozikora akatubwira n'ingene yiyumviriye gukora izo ntebe n'uburyo yatanguje kuko naje turabashakashatsi natwe tugakora nk'ubwo buhinga yakoresheje akatubwira n'igiciro cyazo tukaza kuzigura izo ntebe. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Kalisa. Ndibaza ko icyo kibazo wari wagisubije ariko wenda Inosa nibwo yaragifungura radio ye ariko magambo make cyane gerageza umusubize.
Mu magambo make cyane nuko icya mbere nifuzaga kwiteza imbere ndavuga kuri ku kibazo yarambajije cyo cy'uburyo nabitakereje nifuzaga kwiteza imbere hanyuma ndeba ibikoresho ndimo ndakoreshamo cyangwa imbaho nari nsanzwe nkoresha mbona ko zirahenze icya mbere ejo nshobora no kuzibura hanyuma ntekereza ikindi kintu nshobora gukoresha ikindi gikoresho kikavamo za ntebe nakoraga umunsi ku munsi hanyuma nibwo nifuje kuba nakoresha ipine hanyuma ku giciro nanone nabikubwiye ko ari ibyiciro bitandukanye hari intebe ushobora kugura ibihumbi iva ku bihumbi 15 kugera kuri 35 sinzi niba bisobanutse kuvuga ngo ni ibyiciro byinshi bitandukanye.
Birumvikanye. Hanyuma se akazi k'ububaji cyangwa se gukora ibindi bintu ariko bikozwe mu mbaho byo warabihagaritse?
ntabwo nabihagaritse kuko ibi ntabwo biraho umushinga mugari cyane kandi ububashi bwari bungejeje nanone nari maze kubujyamo cyane ariko icyifuzo cyanjye nuko najya kuri ibi cyane kuruta zambaho kuko nabonye ko nibyo birimo birampa inyungu nyinshi.
Dufite kandi na Fidel wiriwe neza.
Wiriwe mwiriwe.
Uri he Fidel?
Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Bo nagira mbaze. Umuntu yo mukina nko kumutora yo mutorera amaja yo cyo kuduha address niba atari banga. Iyo yakorera cyangwa no kuntu umuntu yo mutora niyo yo mukenera. Amiki ikindi nacho mbege izo ntebe numva akora nta kuntu yo bararonka isoko hanze. Takamara bya imaze kumumaya ni nka kaheje numva. Wamaze kuronka isoko hanze y'igihugu cyanke bimeze gute atubwire amajambo make.
Karis, subize.
Yes. Magambo make isoko ryo hanze ntago ndaribona kuko ibyo nkora ni ibintu binini ake barabikunda cyane nabo bo hanze kuko barabibona ariko ntabwo baragira ubushobozi cyangwa nge ntago ndagira ubushobozi bwo kuba nabijyana hanze. Ikindi aho nkorera ntekereza ko nahababwiye nkorera i Nyamata ni mu karere ka Bugesera hanyuma kontakte abaza kuzikenera ubwo turaza kuzibaha nta kibazo.
Urakoze cyane. Reka dufate na Jimmy wiriwe neza. Uri he Jimmy? Ikibazo cyawe
nashaka gutekereza niya imbere mutumire mwatumiye na nicyo prezidenti ibikorwa akora n'ibikorwa byiza cyane kandi ndabyumvise ukavuga munavuga ndetse ntasha kwinuba abandi hari abantu usanga bihangira imirimo babona uwundi muntu abiganye atavuga ngo ngo ni kopiye kole ugasanga mu yindi mirimo ngawe namuvuga afite umugambi wo kwigisha abandi bwabisaka mbega uba mufite iyiri kitakure muze muravuga amaleta yacu ashyigikira urwaruka ibyo byiza kujya kwiteza imbere kuko ikibazo cy'ubushomeri kigeze ku rwego tubona yuko bigorana kandi ubuzima busaba byinshi urwaruka rudafite icyo rukora. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Kalisa. Yaragushimiye kubw'igitekerezo cyawe cyo gushaka kuba ufite n'ubushake bwo kwigisha abandi.
Murakoze cyane. Yakoze.
Ngo ubihera kuki abandi usanga ngo bashaka kugundira ibyo bakora batifuza ko abandi babimenya?
Icya mbere ntekereza ko ni ukwishimira aho umuntu ageze n'ibyo agezeho gusa, hanyuma ukifuza ko n'abandi bahagera mu bubasha bwawe ufite ukaba wanabafasha. Nibyo binzi imbere cyane kuko ibyo dukora byose tuba dushaka kwiteza imbere. Rero nta mpamvu yo kugira ngo ntere imbere njyenyine, ahubwo twatezanye imbere. Ibi byuzi ibyo nzi gutyo tukazamura ibihugu byacu kuko niyo turufu yonyine dufite abanyarwanda cyangwa abanyafurika.
Urakoze cyane. Ese hari ibindi bintu ubona wakora cyangwa se ushobora kubyaza umusaruro ayo mapine?
Ya birashoboka, birahari, ariko kuko ni cya kibazo cyo kubungabunga ibidukikije no kuvuga ngo byasaba ko umuntu aritwika, ntabwo ndanoza uburyo umuntu ashobora kubikora. Ariko uko ubushobozi buzagenda buza, umuntu azajya agenda yiyungura ibindi bintu.
Hari inkweto bajyaga bakora sinzi ko bakizikora zitwaga rugabire.
Ntabwo zikibaho. Haje za plastike zazisimbuye.
Nibyo. Urakoze cyane. Reka dufate na Bienvenue mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ubwa mbere mbanze mvubure gatonya izo nkweto nko muri mu Kinyarwanda sinumvise ko muzika twetu zita inkato cyangwa bamwe bakazita ntunange ku izone. Ubu tuvugana n'izo nambaye
rugabire
nambaye kujya koga n'izo ngenda nambaye kuko zaramfashije ndi hanze ahari mu mubutayo haramaho azibura na cyane keshi nizo nakoresha busumba kuko ivyo avuze bya plastique ihwa ryacu ariko dubura rikagusanga umuntu uza kagendera mu kirenge ngarutse rero ku kiyago nyakuri bikuri ibihugu byacu byo muri Afrika hakuru n'ibyo mbona bisa nk'ibikenye aho akazi kabuze usanga ugwaruka dupfiye kwirondera kwifondera cyangwa kwitunganiriza ubuzi bwacu itugume tuzeyinze kuri leta zacu ndaje hirya no hino leta zacu bwazo izipfiye na zone nyinshi zitega amashyi ibihugu by'amahanga
yego
nagomba rero kwisabira uwo mene data ahubwo ashiruka umwete ibyo yareka arapanga ngo nkumbure ngo ibidukikije ibidukikije ibihugu bya rutura dufatiye nko ku Bushinwa na za Amerika uri kuraraba ku makota y'ibihugu byonona ikirere n'ibya mbere mfatiye ngaho rero icyo nicyo mutesha yuko yokora icyo ako kazi kiwe hanyuma niha byaba ngombwa yuko tubihindura ko tubihindura turiko turatera imbere cyane tugahindura ikindi gihe kabiri nifuza ko ubwo buhinga yozobugeza mu Burundi kama n'abarundi kuko numvise imenga nta gatima kabi ntagomba kumonopoliza cyangwa kwisangiza akazi n'abarundi tukaboneraho ariko icyo nagomba kumubaza none hamba ibyo byo mu ipine zashaje z'imiduga cyangwa z'imodokari nta bindi yoba ategekanya gutunganya nk'ubuzi kugira ngo natwe tuzobone rero
urakoze cyane reka gusubize
murakoze cyane icyo ndeganya gukora cyangwa ibindi bintu nifuza gukora urumva mu deja narabitangiye bimwe natangiye kuba nakoresha ayo marevi sinzi ntago mwigeze muyajyamo cyane ariko amarebe ubusanzwe ni icyatsi kimera mu mazi hanyuma iyo kimeze mu mazi usanga oxygene kikapta ku buryo amafi ari muri icyo kiyaga ahita atangira gupfa cyangwa akaba yanahunga ahantu amarebe ari hanyuma niyo mpamvu nifuje kuba nafata ayo marebe nkayakoresha kandi nkayavana muri ya mazi kandi simite nyajugunya ngo wenda abifumbire ahubwo nkaba nayakoramo ibyo mfunikisha intebe zanjye hanyuma havuyeho amarebe hari n'ibindi bikoresho nifuza kuzajya mbyaza umusaruro cyane cyane nk'amacupa aya ya plastiki nsanga anyanyagiye ahantu henshi nayo ndifuza kuzajya nyatunganya ntabwo birajya mu buryo ariko ndabyifuza nabyo ni ibintu nteganya mu gihe kizaza
andavuze no niba ufite na gahunda yo kwagura ibikorwa byawe bikarenga imbibi z'u Rwanda
imbibi cyane cyane u Burundi ho najyayo byabinyoroye kuko n'intara yacu biregeranye cyane ni akarere kacu ariko ikibazo ni umutekano hari umutekano rwose najyayo pe nta kibazo
urakoze cyane reka dufate na Ramadan mwiriwe neza
cyane
uri hehe
ndi neza na neza mpagaze hagati na hagati mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo cyawe
ikibazo nongera saba n'intererano mvuga n'intererano nashaka ndamubaze yuko kubyerekeye ibintu byo gukora ibyo bintu by'izo ntere kubera narabye no ku mafoto mbona ni nziza cyane twese ababibonye benshi n'abataronse akajya ko guterefona yuko muvugana bose ndibaza banezerewe urabye neza na neza ntiwokwemera yuko zikozwe mu matima
nanjye niko namubwiye utabizi ko ari ipine ntiwabimenye
acha mvema n'ukuri agire kuraje turashimye azi yigishe n'abandi bishobotse n'ahandi cyane cyane nino mu Burundi bishobotse yoza akabyigisha abandi bakabimenya kari bukwiye
ikibazo
ikibazo nacu ko nzikana amapine akunda kugira umwanda mwinshi naho yavuze ngo ntayaturira yoba yarateguye ubushinguro bwiza bwo kubika imyanda ifamu kiretse guturira
urakoze cyane reka gusubiza Kalisa.
Yego. Ndabanza mushimire cyane. Hanyuma ikindi usibye ibyo yarambiye byo guturira. Ntabwo ipine nta kintu na kimwe gitakara. Nuko uvuga ngo ibyo mvanyeho byose ndabikoresha. Na muri make nta gasigara. Byose ngomba kubikoresha kuri za ntebe zanjye. Cyindi niba byumvise neza. Igipande nkase ngomba kugishyira ahandi kikabyara iyindi ntebe. Ntabwo mfata igipande ngo njye kukijugunya. Cya gipande nacyo ngomba kugikoresha iyindi ntebe.
Urakoze cyane. Reka dufate na Noa wiriwe neza.
Ne?
Urihe Noa?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nagomba kumubaza izo ntebe aho umuntu ashobora kuzisanga. Ho muri gisagara cya Bujumbura cyangwa ahandi hose kiba ziri.
Izo ntebe ntago aratangira kuzicuruza hanze y'u Rwanda, yavuze ko uwazifuza yazisanga mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata aho ni mu Rwanda.
Ego ama ngomba kumutera intege kuri ibyo bikorwa akora. Turabona ko ariko arakora ibintu byiza kubera adaturira tisa twumva yuko ari umuntu agomba kubahiriza ibidukikije. Kuko nk'imyanda myinshi baturira ironona ikirere, bigaca bituma ikirere kiba nabi cyononekara. Rero tugira tumushimire kubwo akora ibintu atarinze gukoresha umuriro. Tumusaba yuko yokwagura ibyo akora akagwa sosiyete ntikoreye muri icyo gihugu cyabo gusa, aje no mu bindi bihugu. Ubwo buhinga kugira abwigishe, kuko umuntu iyo afise ubumenyi byari byiza ko abusabikaniriza n'abandi, akagendagenda hirya no hino akigisha ubwo bumenyi, ndetse agatanguzayo n'amakampuni akora ubwo bumenyi. Kuko ahantu henshi amapine aruzuye mugaka habura igikorwa, usanga benshi baguma bayaturira kandi akonona ibirere.
Bwana Kalisa,
nagenda mubaze. Abandanye rero akora amazozi ararunika no mu bindi bihugu kuko nabonye ari intebe nziza cyane.
Urakoze cyane Bwana Kalisa. Ni nk'aho abantu bagusaba ko kwagura ibikorwa byawe ngo barabikeneye.
Yes. Kwagura ndabikora kandi ni mu gihe gito, kuko ndifuza guhita mbitangira muri uku kwa mbere, ntangirana n'utwo dukiriro turi hafi yanjye, hanyuma izindi ntara zizagenda ziboneraho nazo zahera ahanyegereye.
Reka dufate na Jean Paul wiriwe neza.
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Nagomba mbanze ndabashimire ku ijwi rya Amerika. Nagomba kubaza uwo mutumire ese amapine akoresha izo ntebe yoba yakura hehe? Yoba afise abantu baza barayamuzanira cyane? Hama kandi nagira ndamubaze, yoba amaze gukoresha uburyo bungana gute kuva atanguye icyo gikorwa cyanye? Amaze guha abakozi akazi abakozi bangana gute kuva atanguye icyo gikorwa? Murakoze cyane.
Urakoze Jean Paul. Kalisa, hari bimwe wari wasubije ariko wenda gerageza wongere ubasubiriremo. Hari bamwe batangirana cyangwa se bakurikira iganiriro cyatangiye.
Yes, ku bakozi ni ukuvuga akajyo ko sinzi niba nabisobanukiwe neza, niba ari ubushobozi.
Aravuga wenda nk'igishoro watangije.
Igishoro ni amafaranga make, kuko natangiye ari ugukora intebe imwe ebyiri gutyo bigenda byurira. Ntabwo navuga ngo nashoyemo amafaranga ibihumbi magana atanu. Oya, natangije amafaranga make ashoboka, kuko aho nkorera ntabwo mpakodesha. Ni umuntu nabwiye ibikorwa byanjye arabyumva, asanzwe afite workshop akoreramo, hanyuma nanjye nikoreramo gutyo nta kibazo. Hanyuma abakozi navuze hari bane bahoraho bagomba kukuntunganyiriza ayo mapine umunsi ku munsi, hanyuma hakaba n'abandi bakozi bagomba kunshakira ayo mapine. Urumva barahembwa, ashobora kuzana ipine wenda yariguze igihumbi magana atanu ngiye muhera kuri bibiri. Ntabwo nita ku kiguzi yariguzeho.
niyo yaba ari umundi muntu urinzaniye muhera ku mafaranga 2000 hanyuma abandi bakozi nibariya bakora ibintu by'amarebe ibyo mfunikisha nyuma na bakozi bajya kuri 44
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, aho uyu munsi twatumiye umusore w'umunyarwanda w'imyaka 26 wo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, watangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho. Nawe ni Parfait Kalisa. Ese Kalisa, hari inkunga leta yigeze iguha kugira ngo utangize uyu mushinga wawe cyangwa se ube wawukomeza?
Kuwutangira nta nkunga banteye, ariko uko nkorana nabo umunsi ku munsi, kuko bamaze kubona ko ari ikintu gishobora kugirira akamaro na n'akarere ntuyemo, ubu bwo baramfasha. N'izo kampu ntekereza ko nibo baba bazinyoherejemo bitewe n'ubushobozi barimo barambonamo. N'izo nkunga bantera cyane cyane ni ukuba iyo ngiye muri iyo kampu hari icyo nungukamo, hari mbonana n'abandi ba rwiyemezamirimo bafite abafite aho bageze, gutyo nanjye nkaba nabigiraho nkifuza kugera ku yindi ntera.
Hanyuma se ibikorwa byawe bimenyekanisha ute?
Ibikorwa byanjye uburyo bimenyekanisha, ubusanzwe nkoresha social media zisanzwe, hanyuma iyo ngize amahirwe navugana n'umunyamakuru mbasha kuba nashyiramo ibikorwa byanjye ku buryo mbimenyekanisha. Muri make nkoresha amatangazamakuru, ariko ntago ari ukuvuga ngo ni za publicite zihoraho kuko ubushobozi buracyari hasi, ariko bizagenda biza. Hanyuma mu Rwanda nanone haba amamurikagurisha, ibikorwa byanjye ndagerageza nkabijyanayo abantu bakabibona, gutyo bagenda babimenya.
Reka dufate na Claude Wiriwe neza.
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ni ikibazo tu nombe ziganire mwari ko kuko yasene ko ndacyumviriza.
Turimo turaganira n'umusore w'umunyarwanda w'imyaka 26 watangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka yakoramo intebe zo kwicara. Urakoze.
Nyine umvumenga nta ntebe yana numva kwera siragitegera n'ibihiganiye.
Urakoze cyane Claude. Kalisa, yurebye imbere tuvuge mu myaka 5 iri imbere, niki wifuza kuba wagezeho?
Icyo nifuza ni uko ntazaba noneho ntunganya ibyo bintu, ibyo nibisigazwa cyangwa ibishaje, ahubwo nuko naba ngeze ku ruganda rwanjye, nubwo rwaba rukora agacupa k'amazi gasanzwe ariko akaba ari uruganda rwanjye. Icyo nifuza, ariko mereye kuri bwa bushobozi bwanjye buke, ntahera ku bitekerezo bijyanye n'ubushobozi, gake gake nkagenda nzamuka ku buryo nagera kuri urwo ruganda. Hanyuma ikindi nifuza amasoko manini, kandi ndimo ndabitunganya neza, nabyo ndumva bizakunda ku buryo akorana n'amakampani, ku buryo wenda tuvuge hari amakampani ajya agenera ibikoresho abantu, wenda nagwa nk'urugero rwa Bralirwa mu ruganda runini, nawe nifuza ko unabaha umushinga wanjye bakareba intebe nkora, kuko n'ubundi basanzwe bagurira intebe abafatanyabikorwa babo, hanyuma nanjye nkaba nashyiramo izo ntebe zanjye. Nubwo ikibazo kugeza ubu mfite ni uko ntabwo nabasha guhaza iryo soko ryabo, iwangu ndacyakeneye abakozi, ndacyakeneye kwigisha abandi bantu benshi gutyo, ku buryo nabona uburyo nabasatirayinga izo ntebe.
Ariko ikibazo cy'amapine cyo ntagihari?
Ikibazo cy'amapine cyo ntabwo nshobora kukigira, kuko nakubwiye imibare ifatika, kuko iyo ufashe
izo modoka nakubwiye ni zambaye plaque z'inyarwanda gusa nkubwo ngo rero tugiye kureba n'izindi ziza n'iki byose amapine yo kugeza ubu ngo barahari bashobora kuzayabura mu myaka iri imbere icumi kuko nabona yakoresheje cyane ariko kugeza ubu ngo ndacyayafite
ni nk'iki urubyiruko rukwiye kukwigira
ibyo biragoye ni ukuvuga ngo icyo nje nabashishikariza ni uko bakwitinyuka hanyuma mu bushobozi bwabo buto ntibatekereze imishinga minini cyane kuko usanga umuntu udafite na miliyoni imwe arimo aratekereza uruganda rwa miliyoni 50 cyangwa 100 icyo gihe urumva ko biba bigoye kuzabigeraho ariko uhereye ku mushinga muto ufatika ushobora kwiteza imbere ugateza imbere n'abo bantu muri kumwe cyangwa n'aho utuye
wakomeje kuvuga ikintu cyo gutinyuka wowe ni iki cyagutinyuka
ikintu cyantinyuye nta kindi nuko nabonye ko hari ababishoboye hari abantu babikoze kandi babigeraho abo bantu rero nibo bampa icyizere nibo bampaye icyizere cyo kuba nanjye nakwitinyuka aba nakora
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi umutumirwa wacu ari Parfait Kalisa w'imyaka 26 wo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda akaba yaratangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho kubifuza kubona ubwiza bwa zimwe muri izo ntebe Kalisa yakoze hari amafoto twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu mwadusura kuri urwo rubuga hanyuma mukirebera izo ntebe bwana Kalisa amaze gukora Kalisa ese umaze igihe kingana iki ndabizi ko watangiye uyu mwaka umaze igihe kingana iki ukora
natangiye uyu mwaka natangiye nko mu kwa gatatu ntabwo mu kwa gatatu ntabwo navuga ko nahise ntangira gucuruza mu kwa kane nibwo abantu batangiye kubona produit zanjye nibwo ubona ko ibintu byatangiye kugenda biza
intebe yawe ya mbere wayigurishije ryari
intebe yanjye ya mbere nayigurishije mu kwa kane
icyo gihe uwo muntu wayigurishije
uwo muntu yarayikunze cyane yarayikunze no kuba bageze ahantu nakoreraga ntabwo ari ibintu nari nakamamaje cyane bageze ahantu nakoreraga baje kwirebera ibindi bisanzwe hanyuma abona iyo ntebe biramutangaje cyane aho kugira ngo agure bya bindi yahisemo kwigurira iyo ntebe byahise rero bituma binyongerera imbaraga cyane mbona ko umushinga wanjye ushobora kuwufatika
kuri telefoni dufite na David mwiriwe neza
mwiriwe neza kuzuri bya Amerika
uri hehe
ndi Bujumbura
ikibazo cyawe
agomba kubaza umutumire atubwire byibuze nimba amafaranga yakoresheje nk'uko angana igishoro kugira ngo atangire uwo mushinga
urakoze Kalisa
yes
subiza
nabibabwiye ni ukuvuga ngo iyo ntebe nayikoze mu mafaranga 8,000 yonyine amafaranga 8,000 y'amanyarwanda hanyuma nayigurishije 20,000 ku muntu wa mbere ngo nahise mbona igishoro cyo gukora izindi ntebe ebyiri mpita nzikora nazo gutyo niko byagiye bizamuka
urakoze cyane reka dufate uwa nyuma Theoneste mwiriwe neza
mwiriweho
uri hehe
ndiyandi Kamonyi mu Rwanda
mu ntara y'Amajyepfo
nagira ngo mbaze uwo mutumirwa icyatsi cy'amarebe yavuze akoresha ko tuzi ko uko nsanzwe nkizi ni icyatsi agikoresha gute mu gufunika izo ntebe
reka gusubiza
murakoze cyane
murakoze cyane
rusange ndamushimiye cyane rwose yigisha abandi banyarwanda natwe tubashe kwihangira imirimo ari mu nzira nziza murakoze
urakoze cyane bwana Karisa icyo cyatsi ngo ubigenze
yes. Arakoze cyane icyatsi bagikura mu mazi hanyuma hari aka igiti cyako cyangwa sinzi ukuntu nabyita barakanika iyo bamaze kukanika kamaze kumuka dukoresha hari ni ukuvuga ngo nanone mu mazi hari ibindi byatsi bimeramo tuzirikaho cya kimera cyacu cyangwa yarebe tukarizirikaho gutyo rikaza gukora akantu kameze nk'umugozi uwo mugozi tukagenda tuwuzirika ku ntebe paka turangije intebe yose ngo irebe turarikoresha ariko imbere haba harimo ibindi bintu ariko nabyo ni byatsi biba byameze mu mazi ni urufunzo dukoresha nta kindi hanyuma mu rwego rwo kubifatanya kugira ngo bireke kuguma ari umugozi dukoresha imigwegwe nanone
urakoze mu gusoza Karisa ubutumwa ku bandi basore n'inkumi bo mu rugero rwawe nawo bifuza gutera intambwe nk'iyo wamaze gutera
murakoze cyane icya mbere nifuza kubabwira nuko nitwe imbaraga z'ibihugu byacu turimo kuvuga ngo tureke gutekereza ko hari abandi bantu bazaturuka hanze baje kutwubakira igihugu cyacu cyangwa ibihugu byacu ahubwo twebwe ubwacu tubanje dushake buryo ki dushobora kwigira cyangwa bari abantu bakaza ahubwo ari cyo baje kutwigiraho ikindi rwose nabamenyesha ko ibihugu byacu biradushyigikiye cyane cyane nk'urubyiruko bifuza kwiteza imbere sintekereza ko wenda uburyo igihugu cyacu kidufashe atari ko gifashe wenda n'abarundi cyangwa abaganda ahubwo nitwe turimo turabura gukoresha ayo mahirwe dufite muri ako kanya ikindi rwose ikintu cyo kwitinya tukireke nakomeje kukivuga n'ubu ndarangiza ngishimangira kuko nicyo kintu kitubangamiye nicyo kitugose umuntu arimo aratinya kuba yakora na business basi ni ukuvuga ngo iyo ufite 50 utangira ucuruze ntacyo ucuruza ibyo ubonye cyangwa ushake n'ikindi ukora ariko ureke kumva ko ayo 50 ugomba kuyahamo umuntu ruswa kugira ngo aguhe akazi ahubwo wowe ushaka uburyo wakwishakira akazi ukagahana n'abandi murakoze
Parfait Kalisa umunyarwanda w'imyaka 26 watangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho wifuza kumenya ibyo agurisha cyangwa se n'uburyo yabibona yamusanga inyamata aho ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda bwana Kalisa ndagushimiye cyane kubwa kanya wa Haira Dijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kandi tukwifurije ibyiza gusa
namwe ndabashimiye cyane ku ruhare mugira rwo guteza imbere urubyiruko nkatwe ndetse cyane cyane n'abanyarwanda n'abarundi barimo bariteza imbere murakoze
urakoze cyane nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema reka tubasigire indirimbo uzagaruke y'umuhanzi Butela Knowledge
Zagiri sono za karuke Ibida kundi ujiye Uvonu kundo Zagiri sono za karuke Nityo koko Akababa jumugabo Kamure ziminga Biza kuzindure Wenda zabo neko Why in the sand? Kuba uri, ndabibona ko utishimye.
Afrique. Les infos.